Ibuka mubaka baka babuganda ewa saba sajja muenda mute. Eyo josanga abantu abempise nunja baniriza kabere muyise. Chovola babuli kwanga tubera nalyo tukola nabo tubonga nabo. Ebitu zanyuza tuzimira wamu songa nebitu nyigana vyo tukabira wamu. Kabaka wafeke kabonero wakala kanti katona nebuganda omoyo kumuwe kutimira kabaka wange. Kabaka wa Buganda amagiro lwasimye naboneka koje tuline tusanyuka pena kuva kumuto paka kumukade noluzi tumutima mubifana nyine kuma motoka tamulina taba kumulembe olone tusagamiza kubangu mana wa Mutesa luwangula tude alamula woy omusayi gwalina gwe gwase Kabaka Mutesa yasoke ya dala olie ya wandike paluwe ya ita abazungu kuleta tulabako era ebaluwe ye ya Mutesa omubereberye ya juno Buganda ne Uganda yona katipa bazukulu babo ababisoka mu bwete yagala tekubera musango era kyetuva tufuba okulaba nti ekitiibwa kya Buganda kisigala w'emyaka bukadde kati buli mwana wa Buganda eyo gy'otambulira manya tokigirira Buganda yatu jjukira bajjajjaffe bali abatusokawo ayakananga nyensi yabwe kati nange Kabaka wange era Kabaka wenda mutebya yeyo emingo temunenya kuyimba kanyimbe ate omu mwana wa Mutesa alamula anange nyimbira Kabaka wange wenda mutebya yeyo emingo temunenya kuyimba kanyimbe ate omu mwana wa Mutesa alamula. Kabaka wange wenda mutebi yale yo emingo yale munenya kuyimba kanyimbe ate omu mwana wa Mutesa alamula anange nyimbira Kabaka wange wenda mutebi yale yo emingo yale kuyimba kanyimbe ate omu mwana wa Mutesa alamula Uganda bulira Kabaka wange wenda mutebi yale yo emingo yale kuyimba kanyimbe
remember where you got it from. www.djericom.com.